kanji ovela kuli kosiya kumene muli dzina langa ndine Eric chikuta kulanda luso pano pa Limbewe FM koma ndikhale kupasa ndi nkhani zosiyanasiyana nkhani zokonipeza kumene pano patikuona kuti kuli ongoli kwavuka ndithu malingana ndi ziwonetsero zomwe a Malawi akupanga kuti president omwe mwatisankhirawo si omwe fred masanga Thank you.